mpendi niambie ukweli nijue ni nini kuliko kujilinga misamini ama unanipenda unajua nakutamani mpenzi wangu baby girl ama mpenzi njoo mpenzi nikupeleke kwangu everyday kila siku na mchana nikuwe na wewe na nipe kipenzi nikupe mapenzi nimechoka machozi Kabyo musai kuba usibye ko kutyai waji onjagalanga wewe yaga honumyo mutima kukiro musau onjije mwe chitima oteke mu mutima okutaina bala ewe sigo mutima na yenze nkwagala kimira kugimira 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 I love you January to December. Na kuomba urudi kwangu nyumbani. Tutaelewana. Na wazazi wangu wananiuliza kipi lifanyika.